When no tanda bandu, ngiyacela namungithande. When no pabandi zipho, ngiyacela namungiphe. When no tanda bandu, ngiyacela namungithande. When no pabandi zipho, ngiyacela namungiphe.
Kithenge.
Hamba emgoqweni mahlangana nothando, nami senginothando.
Athi
hamba emgoqweni mahlangana nothando, nami senginothando.
Sengibathanda
bonke abantu. Sengibathanda bonke abantu.
Ungibathanda bonke abantu, akasekho umuntu noma munye engimzondayo.
Sengibathanda bonke abantu,
akasekho.
Akasekho engimzondayo. Akasekho engimzondayo.
Akasekho mama.
Akasekho engimzondayo.
Akasekho ngempela.
Akasekho engimzondayo.
Thanda.
Sengibathanda bonke abantu.
Sengibathanda bonke abantu.
Sengibathanda bonke abantu.
Thanda bonke abantu.
Sengibathanda bonke abantu.
Umina.
Sengibathanda.
Akasekho mama.
Akasekho engimzondayo. Akasekho engimzondayo.
Akasekho.
Akasekho engimzondayo. Akasekho engimzondayo.
Ngiqonywe intombi enhle.
Ngiqonywe intombi enhle.
Ngiqomile ngempela.
Kuyaseshama kuya.
Yiyo le ntombi enhle
kangako. Yeswa khaloma kuya.
Ngiqonywe intombi enhle.
Ngiqonywe intombi enhle. Ngiqonywe intombi enhle.
Hamsala lefsuema, yeswa khaloma kuyane wema.
Bolbamba
mfana,
bolbamba mashoni zisonke nezimnyama.
Ubolbamba
Bolbamba
mama,
nashoni zisungene simnyama.
Usengkumbule
ibhayi lami.
Usengkumbule
ihlondu lami.
Usengkumbulu
makambu wami.
We
haqa lami.
We
qabane lami. Washona pina
inkomile.
Inkomile
ma.
Inkomile ntombi yelele ma. Mshelembana ngawushelelwa ngubani.
Mshelewam ngawushelelwa ngubani. Mshelewam ngawushelelwa ngubani ma.
Mshelewam ngawushelelwa ngubani. 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 Mshelewam
Shalewam, how shall I love?
Umnandi kwela kithi mnambithi.